Esule ye kumi n'omwenda. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, mulituusaawo okweraliikiriza emmeeme yange, ne mummenyaamenya n'ebigambo. Mwakanvumira emirundi kkumi, temukwatiddwa nsonyi okunzitowerera.
N'okukyama newankubadde nga nkyamye, okukyama kwange kubeera nange mwene. Okwegulumiza obanga muneegulumiza eri nze, ne mundeetako ekivume kyange,
mutegeere nno nga Katonda ansudde mu nsonga yange, era anzingizizza n'ekitimba kye. Laba njogerera waggulu olw'okujoogebwa, naye ne siwulirwa. Ndaagana nfuna obuyambi, naye siraba ntaasa. Azibye ekkubo lyange n'okuyinza ne siyinza kuyitamu, era atadde ekizikiza mu makubo gange. Anziyeko ekitiibwa kyange, era ajje ngule ku mutwe gwange. Ammenyeemenye enjuyi zonna era ng'enze, n'essuubi lyange alisimbudde ng'omuti.
Era abuubuusizza obusungu bwe ku nze, era mpita omu ku balabe be gy'ali.
Eggye lye litabaalira wamu, ne batuuma ekkubo lyabwe ku nze, ne basiisira okuzingiza eweema yange. Baganda bange abantadde wala, n'abo be mmanyi bafuukidde ddala nga be simanyi. Ab'ekika kyange baweddewo, ne mikwano gyange nnyo banneerabidde. Abo ababeera mu nnyumba yange n'abazaana bange bampita mugenyi. Ndi munnaggwanga mu maaso gaabwe. Mpita omuddu wange n'atangitaba, newaakubadde nga mwegayirira n'akamwa kange. Omuka gwange mukazi wange tagumanyi, n'okwegayirira kwange abaana b'enda ya mmange tebakumanyi. Era n'abaana abato bannyooma, bwe nnyimuka banjogerako obubi. Emikwano gyange bonna be nteesa nabo bantamiddwa, n'abo be nnayagalanga bakyuse okuba abalabe bange. Eggumba lyange lyegatta n'eddiba lyange n'omubiri gwange, era mponye n'eddiba ly'oku mannyo gange. Munsaasire, munsaasire, ayi mwe mikwano gyange, kubanga omukono gwa Katonda gunkomyeko. Kiki ekibanjigganyisa nga Katonda, so n'omubiri gwange teguba mala? Singa n'ebigambo byange biwandiikiddwa, singa biwandiikiddwa mu kitabo, singa byoleddwa ku lwazi n'ekkalamu ey'ekyuma n'ekisasa okumala emirembe gyonna. Naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu, era ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi. Era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe rityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda. Gwe ndiraba nze mwene, n'amaaso gange galimutunuulira so si mulala. Emmeeme yange emaliddwawo mu nda yange. Bwe munaayogera nti, nga tunaamuyigganya so, kubanga ekikolo ky'ekigambo kirabise mu nze. Mutyenga ekitala, kubanga obusungu buleeta okubonereza kw'ekitala, mulyoke mumanye nga waliwo okusala omusango.